Fresh Out from NigerRemix.com.
Ukukhalaba kude kuchaza ukuthi kusile emnyama nawe qoqo kwakho nawe qoqo kwakho ukukhalaba kude kuchaza ukuthi kusile emnyama nawe qoqo kwakho nawe qoqo kwakho ngithi bubuyosebenza ndoda bubuyosebenza ndoda Ngobimbila yazwela umsila ngokuyalezela Ngithi bubuyosebenza ndoda bubuyosebenza ndoda Ngobimbila yazwela umsila ngokuyalezela
La ngivuma khona khona bathaka Labo bantu ngizobathini ngoba bangakithi angithi nami ngilunga lomphakathi Hlambe khona abasola mina nami ngisola bona songacasha
Zindaba zakithi wazakithi impela izona ezinginika amandla
Ngitshela indaba mina ngakhatha Ngizokhathala mhlanga nganethu neni egcineni komhla
Shem, 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 shem
Hey, ngihlupa ngayo ukuthi mina ngiyayikholelwa Basuthu bariye imbona wayifonela Hey, aseke isikhathi sokuhluleka Manje siyaphambila ngithi sifuna le
Ukukhala kude Kuchaza ukuthi kusile emnyama Nawe qoqo kwakho Nawe qoqo kwakho Ukukhala kude Kuchaza ukuthi kusile emnyama Nawe qoqo kwakho Nawe qoqo kwakho Ngithi bubuyosebenza ndoda bubuyosebenza ndoda Ngobimbila yazwela umsila ngokuyalezela Ngithi bubuyosebenza ndoda bubuyosebenza ndoda Ngobimbila yazwela umsila ngokuyalezela
Ale fight ngegelishone belambile kai Ngoba kusimpuphi ngasekho abantwana bengadlile shothi kuzomela siyophanda hey bathi indoda indoda ngemjuluko yayo nawe kumele uzame ungahlalela ubala waze kwaphuna kwamdala ngoba kubekwe mina ekhaya ngabe sengifonela ubaba
ngabe sengikhale kakhulu kubazali yazi ngizwa kuma inhliziyo ngiphelelwa umoya
mangicabanga ukuthi akuphante kangakodwa ekhaya ngizofika bekhona Hey, yazi ngizwa kuma inhliziyo
ngiphelelwa umoya
Uma ngicabanga ukuthi akuphante kangakodwa ekhaya ngizofika bekhona
Ukukhala kude kuchaza ukuthi kusile emnyama Nawe qoqo kwakho, nawe qoqo kwakho Ukukhala kude kuchaza ukuthi kusile emnyango Nawe qoqo kwakho, nawe qoqo kwakho
Ngithi bubuyosebenza ndoda, bubuyosebenza ndoda Ngobimbila yazwela umsila ngokuyalezela Ngithi bubuyosebenza ndoda, bubuyosebenza ndoda Ngobimbila yazwela umsila ngokuyalezela